Exclusive from TNL Music.
Money out of the game. Mr. Right to music. Who's anything that we are going to hey, Quacha Uka hey. Is in that we are going to hey, Quacha Uka hey. Iwe Quacha Uka hey, Quacha Uka hey. Iwe Quacha Uka hey, Quacha Uka hey. Is in that we are going to hey, Quacha Uka hey. Is in that we are going to hey, Quacha Uka hey. Anza kova seven time. Iwe ukari gone, nenda uya nchitu. Iwe kwacha ukae. Jambala walirati kunchito. Apa ni kuseni ni ndawi ya njito. Banza kwa sevenza ukalikone. Iwe apa ni kuseni ni ndawi ya njito. Ni amene intawim. 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 Tambara walirati kunjito. Iwe apa ni kuseni ndawi ya njito. Banza kwa basemenza ukalikone. Iwe apa ni kuseni ndawi ya njito. Kuseni sindawi yokona hey, kwacha uka hey. Isi ndawi yokona hey, kwacha uka hey. Iwe kwacha uka hey, kwacha uka hey. Iwe kwacha uka hey, kwacha uka hey. Sinda wiyokona hey, kwacha uka hey. Sinda wiyokona hey, kwacha uka hey. Anza kova sevenza hey. Iwe ukarigone. Ninda wiya njitwe. Iwe kwacha uka hey.
TNL Man RCM. I see you Mr. Ganza Nirenda, managers. Four fingers in the building. Tie, Buka, Tamanga Kwacha, Wazako bali bize, Wasakira Makwacha. Iwe uli kare mendo dapeteka, Nchitwa ni fodya niyo kukweteka. Zakwa chereda, iwe sufuna. Ukapeza koini, basi nukujuka. Sala Buka, mune Zambia wauka. Una mayusi kunwa sala Buka. Chiwe paka paka. Chiwe paka paka. Chiwe paka paka. Zambia uka, Juanja uka, Zambia uka, Juanja uka, Tiana, Juanja uka, Fum, Juanja in the building, Juanja right here, Juanja uka.
Sinda we are gonna hey, kwacha uka hey. Isinda we are gonna hey, kwacha uka hey. Iwe kwacha uka hey, kwacha uka hey. Iwe kwacha uka hey, kwacha uka hey. Sinda we are gonna hey, kwacha uka hey. Sinda we are gonna hey, kwacha uka hey. Anza kova sevenza hey. Iwe ukaligone. Ninda uya njitwe. Iwe kwacha uka hey.
A salute to managers. Mr. Ganza Nirenda. Blessing to Bula. Na Makele Wisi. I see you. Mr. Soja Bembula. Yanga Hero, Yanga Hero, Babirimba.
exclusive from TNL Music.
TNL Music Promotion.